No, Zimkuba, Imkuba. Sibona yenzeka nansi mkuba
nansi mkuba nansi mkuba
bathame
sibona yenzeka
how yeah
kuno yamuzi o ngapesheya
nansi mkuba
nansi mkuba nansi mkuba Anybody.
Hebe no